Sure, I see a shazzy. Gangsta but top threat, not a flow I but no pet. Got my plan, pepper and a pen. Pencils, nga rubbing fan is corner, gini my bed. Go man, cause I'm a fan, I'm so glad. Ninja, Jack and Chloris, I'm a cool cat. Got the challenge, ni ministrati, ni nyal shook me. Zip, beefy, beef, shiela ma val, chaisa, no mi boli. Look by taxis, monchon che kasu, mpaga tuk shiufi. Look jigi halil, na ba enzili, ba tlagila, ba zamilu. Gui vimba, ba chaise gile, ba shonila, ba sindile, ba tugile. Kao, osu so ba mon. Ba sainile, got timbati, yok pela, njito shinjile. Se azibona, ba tumile, but they not road. So bahlala babagile ne disk se expire lo khanda le mtshelo wakhe opposite ke kaslak aba black e banglane baphantshu yesu hambe bathe nina niyashisa waye mangifika nibani but ngumafika manje shezu mafika thathi amafeni wabo ke uba nomunye rapper kanje yemani nabantu abame yina bangayenza cace yina bangayisho sinqaphe yina bangayenza sicashe dala sami sihluki okwenkomo egundini abaningi bathuki stela sabo sphuphi but babuyile besingaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef ngibanike inkomo phelele ngathi ngifuyile stela sami sihlukile okwenkomo egundini abaningi bathukile stela sabo sphuphile but babuyile besingaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef ngibanike inkomo phelele ngathi ngifuyile isikole sikhula njengekusasa kushuthi liqhakazile kusasa ihip hop izonginika amathenda ngibe nomkhaba kufanele nosipho sithole ngakhi double story ekhaya ngithukanga ngijuthwanga ngicelwanga ngincengwanga ngijabulanga la kimi ungeze ungajimanga zokuthathela idoni ngempama kube ngathi awugcobisanga hey anizona izinja ningazokuganga enhleko yimi inja siphi isiganga ngihasile ngenza imali udaka sibanelwe ingamla ini proud member ezedeleli ngutaxi driver ohlukumeza abagibeli ngusibala kadeli ngisukela abantu daily nokulanda ichama ngibuza ukuthi sasiphonsi gawayo upheli I'm irresponsible baningi omakhwapheni sise ungabi comfortable ngoba ingaphela ekuseni angincengi mntana omunye umame nangithembi ningathi sisonke ninodwa sisithenge cho I'll put a hammer on your tippy toes I'mma build a mini studio in your ugly nose ngihata wena on your stinky toes njengemvula ngenza amaconsi stylish rock abantu abadala iyouth nengcosi yes 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 we are okwenkomo egundini abaningi bathukile stela sabo sphuphile but babuyile besingaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef banike inkomo ephelele ngathi ngifuyile stela sami sihlukile okwenkomo egundini abaningi bathukile stela sabo sphuphile but babuyile besingaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef banike inkomo ephelele ngathi ngifuyile yes ya siya shezi red eye soldier aniyazi deep soweto mawaza entertainment nakhona akusi beef yabo akusi beef nakhona i track nje shoot man ningakhulu uyathola leyo kunje i game ibe exciting asikho sonke babodwa le nasi sodwa yi uyathola shoot manje mo feel ukuthi manje le track ngathi khuluma ngawe awungeza ngeza hayi nduku ivulelo lokhu ke kusasekuncane kusezokuningi